is the African Music Mix on the Voice of America.
Ah, jigi jigi shapa. Odu konton gori aja.
African Music Mix, right here on the Voice of America.
Si cette lumière s'éteint. VOAMerica.com.
Voice of America's news are now at the tip of your fingers. Find everything at www.voaafrica.com, your trusted source for news and information. food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Yota nipenda mini sipongara, yota nipenda mini kiwapukara, yota nipenda, au yota nipunda. Yota nipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, au yota nipunda.
Hawapigi tena track redioni, hata kwenye TV haunioni, na jina haliendi chini, najua unachangaa, hata misiji kwa nini. Ha, yonge nipenda kani singe kwa star, kwa sababu sio handsome wanasema unge kata. Ha, mini msanii na ndio maisha na yoishi, sometimes sina kitu lakini na kuambishi, nikipita manukatu wengine wanaita marashi. Sio ya Pemba bali ni harufi ya Gucci, kila kitu ni original na ngara kuliko tochi. Kwenu mini mbaka ndani sebleni, cheni kubwa shingoni, na hereni huku na huku masikioni. Na nashanga mamako haniti tena muhuni, nasikia litua chozi nilipo ingiliwa na gani. Yonge nipenda ningelo stiliwe fukara, aunge niona sidi ili nasifai kwa biashara. Ha, mindo sugu hautapata bwana bora, asikwambie mtu kitu, mabitozi na matubi kwa natuwa na kitu. Kiwese geji kwa chini, dumana vyo chini, unastaili kilicho bora, ni lazima uwe makini. Sema ni kuite nani au kwini kama Dorini, niambie utanipenda kani sipo kwa ta, na kama siku ntalosi na nikikosa chapa. Ha, talk to
Yota nipenda mini sipongara, yota nipenda mini kiwafukara, yota nipenda, au yota nipunda. Yota nipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, au yota nipunda.
Bado nina mashaka kila kunapokucha, hawa nilionao kwa siku wataniacha. Wametulia, wameficha makucha, nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha. Wananichora kila ninachofanya, nikiwa nao pembeni wananisonya. Si wasichana, si wavulana, watoto kwa wazee, mazee kwa vijana. Niko na kila siku bega kwa bega, hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga. Kila sentence mwisho ni kwekaga, mfano alikula nasema alikula. Hata siku za kazi sisi ulabu, sisi ni watu, hatupendi tabu. Rafiki zangu kwangu ni ndugu zangu, domana na shana kila kilicho changu. Lakini je, tutakuwa pamoja siku maiti, nikianguka moja pamoja, mtani hug au mtani tus, na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi. Je, mtani paishima kama zamani, kipindi hicho mina ngara jukwani. Mapomota je, mtakuenda hewani, japo kunisabai au ndio bye bye.
Yota nipenda mini sipo ngara, yota nipenda mini kiwa fukara, yota nipunda. Yota nipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, au yota nipunda. Leo, 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Leo, 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Lady, yota nipenda mini sipongara, yota nipenda mini kiwafukara, yota nipenda, au yota nipunda. Yota nipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, au yota nipunda.
Ici-bas, ton calme. The African Music Mix. The best African music is right here.
Du Cap la Merveille. Elle maravillosa. Elle prive de water. Pichichi.
Bali et Pompa.
Yes, Olivia. This is the champion's love.
Feeling now, baby. Yes, baby.
Tell your friends about VOA Africa. Music, sports, and news. playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Ladies and gentlemen, teaching on the stage tonight, the great Egyptian artist, Hakim, and the world's godfather of soul, Reverend Mr. James
of the music you want to hear from your favorite artist more often right here on VOA.
Mm-hmm. Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Kenge,